attract.
Yeah. A trick, 4, 2, 3, 1. Malajiona toko toko maskan lo munga tuona. No one believe us, walijua tutashindwa. Leo ndani ya dimba, swashindi ndo tunavimba. It's a go, 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 I take like Leonardo. Bado, all I know, tulipo babado. Let's celebrate you, haikuwa nyepesi yo. Kidogo chetu sio chao, we want it mecho. Oh, a trick. Siso sasya ho,
siso sasya ho.
Asijafika tuwaza ho,
baya tuwaza
ho. Waliomba tuferi, uwezi pingana na ukweli. Sileo tunapushi mandinga, tunapishana na osheli. Finale, siya wote, ah, malak nangote. Tulipotoka ne babaya, eta tufiki pupote. Isa go, 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 I take like Leonardo. Bado, all I know, tulipo babado. Let's celebrate you, haikuwa nyepesi yo. Kidogo chetu sio chao, we want it major. Oh, a trick.
Thank you.